Ogala gidi 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 ka anyị ji aba mba. Okechi abata ọbọ, akpọlie Chukwu ebube ihe ebube eme. Eze abata ọbata obi okwu, eze ma abata ọbata obu agha. Ọbatara be nwaanyị agọmọ nwa Chimo.
Ọbata ihe dị mma,
Okechi
na-eme mma
ewo.
Akpọlie Chukwu
ebube
ihe ebube eme.
Eze abata
ọbata obi okwu,
unufule eze abata
ọbata.
Ọbatara be nwaanyị agọmọ nwa Chime.
Ọbata ihe dị mma,
Okechi
na-eme mma.
Akpọlie
Chukwu ebube ihe ebube.